thirsty.
Fall in love. Fall in.
Lose the music.
Fall in love.
She's my baby. She's my baby.
Yeah.
Mamacita. Señorita.
Yeah.
She's my baby. She's my baby. Mamacita. Señorita. Come to me, come to me, chop chop. Come to me, come to me, chop chop. Sweet mama, sweet girl, sweet love. Shina na na, shina na na na. 'Cause I'm falling, I'm falling.
Penda jinsi vile alivyo huyo shole. Penda jinsi vile alivyo simple. Kimona jinsi vile alivyo huyo shole. Kimona jinsi vile alivyo baby boo. Amelibamba she looking so funny. Yani folio folio hata maskani. Kama ni namba ye ndo number one. Nakula naye bata bata bata. Pendo lake tamu wala halina gajamu.
Sure.
Yaka nenda miaka ludi tunatabasamu. Kimana ni dhamdo vina ni fahamu.
Yeah.
Tamsamia kinkosea sote binadamu. Sweli wapite na shaka mini pate. Wenyebe mambo yote mini date. Manibe nyonga nipe na mate. Na unibe gundi kwako ni nate. Smachi hewan. Wakesha wakaka moto na ban.
Yeah.
Anyachi hewan. Wangwasha wakaka moto na ban. Sili play, sije kuniacha we. Come, 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 come baby, come, come, come. Sili play, sije kuniacha we.
You know girl.
Come, 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 come baby, come, come, come.
Say it, girl, come on.
'Cause I'm falling, I'm falling, I'm falling in love. 'Cause I'm falling, yes I'm falling. Tutaenda na wewe, Uganda tutaenda na wewe, South tutaenda na wewe, na wewe, na wewe.
Jamaica tutakwenda na wewe, Nigeria tutakwenda na wewe, Tanzania tutaishi na wewe, na wewe, na wewe.
'Cause I'm falling, I'm falling.